Swans, baby. Winnie Noaji. Vinka. Unomu wami wa sukari. Chai na kadarasi. Wagala kutupa kumwezi. Sikiri na beda sikari. Mangukuma na katale maindali. Jesu manikole risachi. Elisu wani neme kamburi lako. Usiwa mulinga wejilisa. Akanya makambi umukuchoto. Mbabungali lila nchusa mwenye.
Ama soga ni kukwe. Nituka misinda mpita. Jagala tukati wanga yenza kwa itatia.
Walibu kakakani nange ni bakukalia. Jagala tukati wanga yenza kwa itatia.
Chapambala siku mugongo we kutuja kusiga. Ubugalo babu umamu kusanyo sawa siwa nkutakula. Nyumisi sobo la munage. Kunu unengo uvisi nage. Ntaka mpola ninawe. Kubalila kebiro njitale.
Kena linda kwa walabu na yekwe kesio. Exceptional. Gedi don't go down, it is just a professional.
I'm a so grand cookway, to come is in the mumpita. Jagala to cut you when I enter quite a dia.
What if you got a gali, nang and iba bugalia? Jagala to cut you when I enter quite a dia.
A quitter quay, Sava to lava. Mutuwe kwa sababu ya bakamba. Tiba manyinche kwa kusima. Undi wala talamu mutime wa semba.
Kena lina kwa walafu na yekwe kesio. Exceptional. Ingeji jongwa down. It is not so professional.
Ama soga ni kukwe. Nitu kami sinde mpita. Jagala tukati wenga yenza kwa itatia.
Walifu kaka gali nange ni bakukalia. Yagala chukwati wenga yenze kwa itadia.
At ninjaphoenix.com.